Kubanga kufa abantu abo abadda ku byetulese ne bonona ata kino tebakiwa banga ne bwawa kazi kwa jo bandi kikozo li mudiro naye babira maka kunkunamu jo mugenzi bakugumuka nkwata byenga iza ne babinsuza abamukira mazo kolekerezira bonna balina kyebirabira Tinebo kulungule myaka kubakole kibyo musingana Kubuza buzi wanogule bijinji Ngoza muzi mutwa gusiba Wabulo busungu wa mukama Boto bugama kata ya gonja Dala chiche chiri munyumba ya kafero Ngojeke tutumu nobumanyi Emigu ya gikole wabana Nebana mwandu bolo woze nyo Wani gebyo nebigwao Kalono twane kambyo baya nywanga bunyi Makubyo lwekwango mutu ndira makaka Tempe olo ya mufu irachi Sona soka nembiwe chanya Gama yebilika bagombolozi Na ye munywanyi na wete nsingo Kiseka ninola bebyo nochula Mwenye nyodewe nako walebu lebu Koye ntisenga babade babu Ogamba nali sirise paulo Lunga miako mungere tasa Echo musima chamu suseko Wabula kasita mwemwe kunamia Mani chadeko musika goya londa Kubaya kintu mejo chabalima Yere garabe kubia balunga mia Mariku mbazi muwasa choki Kubia wabia manyinganzi Sanji agade para muzina Bana palombera tukera munyunja twandi balaze famereza kume byabalekera bezikula kulanye ne tuvalambuza ne bamawube ababiya ne bigwao baloke bafune njawulo kukunda nokusatulula kale kijo kubera ne famu ngoma na tamanyi tewekamibwa Yani fuka biziringo benebyo chama jani so chabugaga chamarao Bulika wale kabera kagala jobera nti wa muzalumu Naya wali no balisa najebi nakirate bimugase Sebone boli ba president no zare mezina jabana Bofu gonya gabawerere tamukiralo newe umulira Mali chelide maba umule kusanya Mpozi bali bache bagade Aje kigwe kereze nkumbi Nesululu chigifungu iza Gine miswanga dije tuazade Jobele nzalo utuanyanywe Basa wole nime ku Facebook Nabanga wenyaba mweba kaku Mwemuli nabagunde njaye Nebitamiza fibi fabudi Bomunenyeza mu bantu kuswala bali kumanya gaffe bagakyobola Bino mbinyumya n'olumu nkaba Pawule wa mukama yazaaki Musajja watu n'okunywa enguuli Gali endaga zibugabulamu Abaana ye bandibadde nga baganda be Mbu buzaale bw'obutankanibwa Neetonze ku lwabo olw'ebyo ebyaliwo Tuzaala mibiri nga bw'obimanyi Katangaze kubuzale wakafero we wawonga bingi byogedwa Nze manya kisemba yosoyo Dembe lyokunonya kyempitibwa Musajja munnakyagwe essimo gya mbere muve ku mpulubujuza bakyobozi Bwe biyifuukamu ebijobowa Omwana alyagala nemubbirako N'emikebe gyetukunganya giruzalire mukama we batakusaasidde Gifanane mesere kama uru wesula Neda kubigere vya njini muu Bajula kutubuza ine kila mocho Ibi akasi ukira vya libitia waliwone bakubebyasi ate oyo gole nali kusabutwa engera y'omudale tagula kibanja n'okutungula ku mulamboyi tebisirikirwa nayapaana muganda wange wamulimba nnyo abaana nzigirayo enjala mbalinze mwankwekweyako ne muntuuka mbalengera mukoza mu nnyangu ozunga okulaba nnyo olaga mmanju n'owulira nkwala eyayeetagula ddina oyakuzaala asoma kyakumeka oliko bwasibako yantumya kugambe funa ennaku y'obwogiwummuliza akataka kaliwetwamuganzika temugeze kukalaga abaguzi mubeko neyomuteme nkumbi kuba emanya okubulula abantu temumalanga gabika eyakola emmali musooke n'enkola ebikuŋŋaanya mwandibulwa n'ezigula obuugi ng'abakoddomi ekiralo bakigobye ekisanya bintu byafudde adiministrata gye n'olowooza ki teekawo etteeka erisiba bizanyiramu nti omulimu gundi gwafa gutya seremba w'omutima yeggyayo ebubondo bwe yeekatendawo bisaabaliyo ekitegeeza nnyoko yayendera mu fumbo bannanga ekisana nakkulima n'olaba sheyira eyeetunda ngawoza sekandi yanzaala ennaku erimu kkola amanya n'ebizeeza engeri ebikwesibaku jeni enagigobye wange era omusiguza tabanjiza temugeza ne mumbolanyiza abaana twematujoga ne tubasiriikirira ajagala bakuggyeko omusayiko ofuna watuufu wogusa weewala abali kusimula gye babase banabakayanira ebyobusika nze wakitanga ebyamaze otuuka era waali omulenzi gwenzirako akikitanyiza nsule mu ddiiro n'ebyange yali yabingobamu bebye bituukunnamiza emisingi nga kuzaala yakulembedde nze n'olunaku lwe ndyabulira ensi eno ndisa ekikko wentawanyiza oluyimba lw'abasudde lumu bwe luti nsibe kakaddereeta z'olinawo lukireeza omuyimbi wa taanu gwe mutuwaniranga bwakooka ono yandibuddwa mu yunivasite buddu n'addamu okutinta buto naku kafero gwandibadde gutyo ng'abasomesa uganda beerinawo ŋŋenda mu bbulamu essomero abawagizi nsaba nziruukirirwe n'abayizi mbasuubira okuvayo mu mmwe emubanyimanga n'empewuka ku lulwo gy'abakoledde ensi eno gisosowazibwe ku lwab'enkya buno obudaali bwe mutandise okugabanga mbulabanga empala ekunukidde bannayabufuzi b'e Bulaya bubbula kambuuze kiki kye baatujona ng'omuntu omufire lutaaya asinga bakatikkira abayise twandizimbyeyo eddwaliro mu mannya ge kuba yalwanyisa nawuukeera mpaddeyo ettaka okubeera ekyo kuludde n'ebirooto byange byandirase.
Remember where you got it from. www.djericom.com.